stand up.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Touch, 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 touch.
Take five now.
Take five now.
Dandada, bado nazisoma tu bada. Niko bejuka shilingi ya mnada. Dada, pandisha mini na suku wa gaga. Wahuni kitani tuyajipe mazaga zaga. Mbo kalambaleri tunakaza. Chizi kawasha fegi sheri jibu na loje duali jaza. Hatu yumi, tunafagia paka vichungi. Ni wana lizombe na sio kundi.
Tunapenda watu safi, sio wala filafi. Ukileta ukolofi hata kukuta ya Gaddafi. Hatutaki kubolonga, kwendako tunakujua. Mipango tulipanga, hatua tukachukua. Watu kubwa waja kwetu, wala msijonge. Wenye ideas enye tija njooni tukaonge. Bidika za maendeleo hizo ndo tunazotaka. Sio keki za matukio na hadithi za mulicheka.
Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh.
Kaz, 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 kaz.
Miku mistenda.
Unataka mafanikio baskaza. Leona wacharaza nye vilaza mnagomba nye kipaza. Ni mchongo si longo longo kama umeshindwa nyamaza. Maneno bila vitendo dojinga na ukataza. Kazi utakifanya umebaki kulalamika. Wenzako wanakucheka na mkeka umechanika. It's the H to the A to the U L E. Mguwa shingo mguwa roni taichi the Jet Li.
Zima, who got the keys to my bima? Double lao, lona kalisha watu zima. Maja kisima yenye kina. West kuya bima, so take kama dress za kichina.
Kaza,
kino kigogo nikikwanaza. Wanapata ladha my brother na bozide kukaza.
Kaza,
maisha kama fimbo na jalaza. Haina kunye maza, mine kaza, wata nitakaza.
Kaza,
ombi nipeze wana lisombe. Kaza kazia wana letuje kupiga tonge. Underground king, nina hasa na wakongo. Nyema underground queen, kaze ni menyewe kome.
Ni extra, extra, extra vaganza. Bada choki kuu na endelea kukaza. Hii ni nukuu wana mdogo pata ladha. Kupanda matawi ya juu inahitaji kukaza. Usinipe dili feki, mamluki staki. Higa X dili nye pesi, lazima uendelesi. Nipe dili, babu kubwe, weka mezani tumeki. Yani kisi